sell my AK 9 say pop. Pop a sand dance, my stand same sort. Let's turn my bill go both say sort. Ikhombe phezulu ngoba nami ngizoyidonsa. Bathumela ama AK nathi sayipopa. Popa sani dance mask dance em sodwa. Lethana ama bill ngugoze sodwa. Ikhombe phezulu ngoba nami ngizoyidonsa. Bathumela ama AK nathi sayipopa. Popa sani dance mask dance em sodwa. Lethana ama bill ngugoze sodwa. Ikhombe phezulu ngoba nami ngizoyidonsa. Bathumela ama AK nathi sayipopa. Bathumela ama AK nathi sayipopa. Popa sani dance mask dance em sodwa. Lethana ama bill ngugonzwe sodwa. Ikhombe phezulu ngoba nami ngizoyidonsa. Bathumela ama AK nathi sayipopa. Popa sani dance mask dance em sodwa. Lethana ama bill ngugonzwe sodwa. Ikhombe phezulu ngoba nami ngizoyidonsa. Bathumela ama AK nathi sayipopa. Popa sani dance mask dance em sodwa. Let's have my bill who bones are sold. Come be busy, go by names they don't. About to mail my AK and Cyborg. Pop us and dance, my stance and sword. Let's have my bill who bones are sold. Come be busy, go by names they don't. Don't.